Mwantabula kuva kumukulembeze tasalawo Uganda inu atayagaliza wabachi oyombera motoka nakagali tolina laba yu munseno tuli baluganda yagaliza na ufune tuli eno tukole mirimu na yabo bantu bannaffe tebamanyinga tukola tuli eno tukole mirimu na yabo betukolera tebamanyinga tukazana tuli eno tukole mirimu na yabo bantu bannaffe tebamanyinga tukola tuli eno tukola emirimu na yabo betukolera tebamanyinga tukazana nze mpulira binemye baganda bange ebintu bya duniya biganye nze mpulira binemye batayi bange mirimu gya Uganda gikalubye ndibokola myaka munana bakongeza kasente bakuwa lunana eyi jogedde kwatula nsonga naye mujja kuwulira mbwoyo jeno pisa mawano yo wamulemye adiminisekita mutwongeze ku sente teziwera minisita obuleba kwetwogere batwongeze ku sente naffe tukola nimwe gavumenti mutuyambi wetwalitambulire bitano wa lukumi mama ino n'amafuta gabeyi kuva ku kibiriti buli kimu kyewanise mama balandirodi b'ekyansi naye tunakola tutya mu nsi yaffe Uganda inu nali njagala Africa naye katyayamu not like in Africa Uganda part of Africa naye kati tekyali part of Africa nze bwe ndaba tuli eno tukola emirimu na yabo bantu bannaffe tebamanyinga tukola tuli eno tukola emirimu na yabo betukolera tebamanyinga tukazana tuli eno tukola emirimu na yabo bantu bannaffe tebamanyinga tukola tuli eno tukola emirimu na yabo betukolera tebamanyinga tukazana nandigenze Bulaya nkole naye mpulira ntyayo ensiko bazijjamu kwesaji nimedi baganda bange babirye munnange temwevuma nsi bw'oyogera ku sente oba ekintu kyonna tebagala wulira kompuleini yonna bwe mwongeza kasente mutuwa bitanu omukozi alifuna ndi mu nsi yenu kiba kirungi obuuza abakozi bo tembere bayise tyanga tunabanyuma ekinuma ku bakozi abawansi olufuna obuzibu mbuno shuwalense nabo botulo kukimanye nti bannu ebintu byense n'omumanye bikyuka NSSF gikula kibeera kyangu naye okuwa kasente kokuba kufayita nze meseji sikyafuna ku simu yange ate nga kawunti namba nagibawadda abagala okumpa ku sente zamwe kamba wakanamba ng'obudde bukyali nnyo 0 3 7 1 6 4 0 3 6 owange gyendi Uganda yasigaza linya nti Uganda naye birimu babitunda tunda dda bana Uganda tusituke mujye tubyogereko ensi yaffe yolekera matungu pepeviweya mukono kayunga mityana mujye no tweyogereko pepeviweya babembali kitugumuka mwenge mujye no tweyogereko abantu bajinjalu wakamuli muzukuke mujye no tweyogereko ngamba bana Masaka wakisu muli kuki Uganda yakusanawo Uganda yaffe yali kudwa ndigulu naye kati yafuka yabakyemalira betwatumo tuteseza mu paliamenti bali famiri yabayamba famire zaabwe eno mama kabalulwe omama n'omwana kabalulwe wulira ensonga tuli eno tukola emirimu na yabo bantu bannaffe tebamanyinga tukola tuli eno tukola emirimu na yabo betukolera tebamanyinga tukazana tuli eno tukola emirimu na yabo bantu bannaffe tebamanyinga tukola tuli eno tukola emirimu na yabo betukolera tebamanyinga tukazana.